Kordiyan wone moɗe ɗen godi yande joyni wittere min tawi sappo e joyi ɗo enda studio Kalangu nani habaruji e fulfulde komin gaddanta on hande altinere nde. Na wantirni habaruji ɗi en kalando filla coronavirus ko latiɗi ko nan haala mon haalele duniya fuu hande nde endan gallu ñame himɓe fuɗɗi yoppude laabi ndenago hisude ñawgu endan hono faande jorojo ruttu filinje ɗo enda gallu ñame haala nan en ko ɗum waɗi ɗum. Nonnondu kono en tawa nder lewru suuma yeeru hitande hikka nde na duuɓi ujune e kemenayi e capanɗe nayyi e go'o ɗum ndu kono hijirnulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ley balɗe sappo arandeje ɗe e ndan ɗume wonno ko heɓete nder mum tino chek ben sala haala nan en dow maccu. Yewtere men pinno studio Kalangu hannde haaltana haala so neɗɗo tawama nder kasu faa walliti goɗɗo gam batte wattude goɗɗum nder kasu tonna wurtude goɗɗum ɗum wonno ko madan goje maymune gazibo charɗo meɗen famminto en ele yewtere pinnongo e ndan o yewtani ɗum du konɗa Balkisa Hamidou koɗo jam woni e moɗon habaruji ɗi ni min Soumana Amadou no janggana on jo en puɗɗiran goo fuginanda oɗo kibaru ƴuuɗo to ministére en hawjina filla ko darto cella ɓiɓɓe adamaɓe leydi men Niger andini wiide kewol e ñalaɗo cakitiɗɗe enna himɓe sappo e ɗiɗon fisitama tawdama no tawda e fande ñaw coronavirus ngu endan jeenoɓe fu nder galle ñame tata ɓeydu konɗal région mo Zender ɗum noon wonno ko fande le andinore wore nde holli wiide ndenne himɓe nanguɓe nguuɗo ñaw yettake himɓe keme jeegon e capanɗe jeenayo e jeegon nder maɓɓe du konɗal nogayo e jeenayo kañum won ko maayi keme tato e sappo e jeɗɗon ka e du konɗan woni ko fawari joni wonno sawro fawa kadi mo kalte o keme tato e capanɗe joyon ka en woni ko sawri daɗi kooti wuuroji muɗum en yerno andinorde e ndan famminiri ɗo endan leydi Niger waɗi himɓe keme jeego e capanɗe jeenayi e jeegon laatiɓe ko tawɗa hono coronavirus o endan ɗum waddi ko fawari joni yerno ministére hawjinde filla ko darto hono cella ɓiɓɓe adamaɓe andiniri keeñan nden noon woni ko fa hande en tawi ka goo waɗama nder gallu ñeme ɗo wiya himɓe ɗon no joppa laabi laatiɗi ndesama gam batte himɓe heɓa rento e ñawgu to ñawgu sankito saalo e nder leydi meɗen fuu ɗum waddi ko fande ni hono hoorejo banguel ruttu filingue gooɓo o andini o wi hunde e ndan yiyama e nokkuje kewɗe Ismaila Halidou o wiyete nani yewtere makko e Diallo Mariama Kenda.
Au moment de l'apparition de la pandémie,
wakkati no ko ñaw coronavirus ngun wanguno mi tokkita kinana wadde tindi yaade to ɓiɓɓe wuuro banguere ɗen guinandam fuu mi yana biideɓe koɓe kakin kina ko ñawgunno ɗon ɗiɗaɓel ngel ɓe ɗowtano laabi ɗi ardiɓe hawsu e gomnanti hooƴi hawtade e joom en ande dow cellal nimɓe ɓen no woodi wattuɓe kunta ƴamɗe ɗen ɓe jaɓay ko ñawgunno ɗon ɓen dow no tindinira hen fuu famta to saɗorma on to tawa woni farjaki juulirɗe gam woɓɓe kay jiɗana ni jaa juulirɗe juula no woodi filla sumre hande a fotta e nimɓe hewɓe ko gattata sumre
don la grande partie ne fottade ba
non wontiri hono himɓe laatiɓe dille wamɓe faddanoɓe to enda Agadez ele stade to bal fiyeteɗon endan gam batte hulde tawdede ñaw coronavirus himɓe ɓe endan ɓe lannam ndennonne kadi ɓe gala fuu gacci koɓe mbawi wadde yaade ɓiɓɓe wuuro ɓe kokkede kono talki ko tabintinto ɓe laaɓi tal e dow ñawgu endan ɗum wonno ko gouverneur région mo Agadez Sadou Solé Kay wonno andina ɗo endan e bandimi mbiteɗo Moussa Mamman ko landima dow fi himɓe dille wamɓe endan
une attestation de fin de
ɓe kokkama talki ko lamnotoɓe koɓe paddanoma ko hollotoɓe koɓe fuu ɓe gonda e ñaw coronavirus heɓa duuɓe dillamɓe leyɗe ɓen tokkito yaadu mu'en woɗi du haalaji fuɗɗi min nani goɗɗi no jaa no garta dow internet ɗuuɗi kana gongaji abda ɓiɓɓe wuro Agadez mbiyayi no ɗon boytoro e dillamɓe leyɗe ɓen toɓe gattu ñaw ngu e mu'en min padda kinana nimɓe ujunere e keme jeenayo sikkanoɓe sako gonda e ñawgu hande ndu no woodi tokkitaɓe no fadde ƴeewe sako no gondi e ñawgu ganduɗey ɗum warti nder hakkilloji nimɓe illu neɗɗo gon ƴuwoy nokku to wondi e coronavirus on min paddoto ɗum nino
systématiquement
noni aljumare noga ene lewru ndun gonɗe mo wiyetendu avril wonno ko kero ɓiɓɓe leydi Niger arsilameɓe kooƴi hono suumayere ko hitande hikka hitande ujune kemenayi e capanɗe nayyi e go'o hijirnulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗum waddini ko fawarjo chek ben sala goto e waajotoɓe dow fiila diinal l'islam o andini wiide ke arsilame Allah en kaɓɓa aniya ɗunda wadde moƴƴereji ele balɗe sappo arandeje ɗe e ndan tewtadu konɗan yaafa en lamɗo subahanahu wa taala nani yewtere nde o yewtani hono faarde do callal o mbiteɗo Michel Dieji bandi min ko landima dow fi sumayere nde enɗa.
La première décade et la décade.
Balɗe sappo arane ɗe sumayere no moƴƴere noon. Balɗe noon ɗe moƴƴere hen fuu ga Allahu subhanahu wa taala wi'i ni laaɗo Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere wonande alsilameɓe nder balɗe sappo arane ɗen wala kaddi. Nde en kooƴi nder lewru sumayere ndu fuu aljannaji fuu kono maɓɓita jahannamaji ɗi maɓɓe. Caggal majjum seytan en juuɗemum e koyɗemum fuu kaɓɓete nder lewru ndu. Nden ne hunde noon ko laatani alsilameɓe hunde da ama e ɓeydude baraji nder lewru ndu. Nder sabbu Allah moƴƴere fuu nde neɗɗo waɗi cowi ɗiɗi laatoto Allah wartiranta ɗum neɗɗo. Lewru noon ndu min cikkata ko alsilameɓe no mbaawi heɓude tikeji natirɗe aljanna. Miɗen eelana ɗum alsilameɓe Niger eɓe duniyaaru fuu.
E dow fii gaɗol moƴƴere ni ko watta millioji nayyi français fa kam wonno ko yimɓe département mo Birnin Konni région mo Tawa hawri gam batte hokkude soogeji kinniɗi ndenagu kañum e Modi Baɓe waɗoɓe du'a o gam batte durduggol e rafi ndenagu kañum e faware jo ɓiɗɗa bonɗa kono waɗi nder leydi ndi enɗa. Nani ko faware jondu kono préfet mo Birnin Konni Ibrahim Abba Lele haalani bandi mbiteɗo Asumana Moussa e dow fii ko ɓiɓɓe wuro ɓe enɗan gaɗi.
Goonga laabi ɗi ɗin kooƴi waɗi ɗum faani sanne. Goonga hunde o kanji wi'ete neɗɗo no nani nawɗum hoore muɗum. Aha ardiiɗo jama'aare no handi fuu ko ɓe naati nder mum yi'e aw woni yeeso. De no weli noon naa ko welaano hakkeeji maɓɓe fuu no dow hoore maaɗa. Min getti Allah ko ɗum tokki laabi ɗi en. Moodiɓɓe e soojeeji fuu no ɗon min gatti ceede ɗen e juuɗe maɓɓe.
ACR kam wonno fedde leyɗe duniya hawjinde filla ko darto feroyɓeamɓe kañum e dillowamɓe kañum woni ko waɗi andinore nde enɗa. Wiide ke hannde nde enɗan fii o enɗano ɗon no naawi sanne hara ley ko darto Sahel kañum e Lac Tchad. Ɗum ndu konna nokkuino laatiɗe no tawɗa saɗɗanama sanne Allah e hono faware jom bolowole ko wonno waɗɗo enɗan kañum e torraji ko wonnaɗo yaade ɓiɓɓe adamaɓe ko watto himɓe millioji tati e himɓe ujunaji keme jeeta ton ka en woni ko tilti dow mumen egga nokkuji muɗum en gam batte hoɗoyde nokkuji goɗɗi nder région ji ɗin enɗan. Himɓe ujunaji keme ɗiɗo capanɗe jeɗɗo ka en dukonɗan wonno ko faware joni hono eggoyi hono naato e leyɗe goɗɗe ɓattiɗe keeri leydi hono Lac Tchad ndi e hoore muɗum ko watto himɓe ujunaji capanɗe joyon ka en woni ko faware jondu konɗan ni dilloyi nder mumen kanon tawa rewɓe hewɓe kañum e cukaloyi e himɓe nayeɓe laatiɓe tilti e muɗum eggude le Sahel odu konɗan waɗan ko watta himɓe ujunaji jeegon ƴuwoyde leydi Niger naatoyde leydi Mali tondu konɗan Mali ko watta himɓe ujunaji sappo ka en goni ko tilsoye dow mumen eggude nokkuji muɗum en hoɗoyde e nokkuji goɗɗe. Ballaga ka heɓata ko waɗede no haniri saabu nokkuyiɗe enɗa hetta ɓattire no hani ɓattirede. Hitande fuu goho lewru mai no woodi batu golloɓe sarusuji gatto e leydi duniyaaru fuu. Ɗum waɗi ko faande leydi Niger ɗo ede sigle moɓe goni o hitande hikka coronavirus o ena wari haɗi batuji wadde. Ndenne ɗum waɗi ko CDTN goto e hawrineji mawɗi kawrɗi syndicat ji golloɓe leydi men Niger ɓe mbito maɓɓe eɓe ɗeɓe cigilo munaduji koɓe jiiɗi ɓe kuntene yaade e gomnanti ɓe jaɓa ɗum ɗon ɓe kolloɓa gomnanti o enɗa e fa hande ndu konɗa haalaji maɓɓe fof koɓe gatto ɓe gaɗan ɗum kanon woni fijo fuu wala yerno Idrissa Djibrila hoorejo CDTN holliri Asumana Sina bandimi.
Min hedde fedde amin gollal gotal min jogiti kam woni talkuru habaru ko min bindata wurtinde ko wite dande golloɓe. Kam tamno fijo défilé wattake ko go'o lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ɗum. Allah e laabi ɗi sarusiji kooƴi gam Allah e ñawgu e fahanden sarusiji kawjiɗi filla cellal nimɓe kooƴi laabi e tabintide ɗi nder leydi ɗi. Jonkay kokkitol talkuru ƴamɗe ɗum ɗum ɗon fuu min kaali wiide kanƴum e dente joyiɗen fuu noon ma dental fuu e talkurumu ƴamɗe noon. Ɗum ɗo ndu waɗirta kenana ano desol talkile bureau nini. Yerno min dekkidino junngo dow ɗerol ko limore golloɓe gomnanti ɗum no wiira pelle ɗen tan gaddata jooɗa kaalen e gomnanti. Ndenne syndicat ji joyi ɗin gaddata ƴamɗe dow inde golloɓe ɗen.
No wontiri hannde noga e jeɗɗi lewru avril leydi Togo watto julɗe muɗum hedde hoore muɗum. Ɗum ndu konɗan ni batu goɗɗo fuu wawa waɗede hitande hikka nde enɗan Allah e coronavirus o ñaw mbongu ngu enɗan. Ka noon woni hono hoorejo himɓe Togo jooɗiɓe leydi Niger o yawti dow filla ka e nda o wi jonde maɓɓe leydi Niger no moƴƴi no wooɗi.
Ɓiɓɓe leydi Togo jonde mum no ɗon woɗa sanne ɗo nder Niger. Ko anduɗon du hakkunde Niger e Togo tarifki non ɓoyɗo. Ɗum waɗi koɓe kewa warde to bureau joɗanigi ɗon sanne, ngam ɓiɓɓe Togo ngartiri ko e mum ɓiɓɓe Niger, ɓiɓɓe Niger wonɓe Togo du ngartiri ko e mum ɓiɓɓe Togo. To saɗɗorma mawɗo tawaɗo yeru no mbi'irmini, wala fuu ko sendiri ɓiɓɓe leydi Togo e Niger. Ɓiɓɓe leydi Togo wonɓe ley Niger no mbawi dillirde no weldiri ɗum en, no wodi ɓe ngala talki wonɓe no jiiloro no weldiri ɗum en. Allah e moƴƴintinol gaɗagol ngol no wani ɓe gaɗani ɗereji. E jiiɗadu saɗorma mawɗo tawaɗo on woni ɓiɓɓe leydi Togo ɓen fuu keɓa talki mu'en ɓi leydaku e dentité.
He banniraawo, ikko heɓuma mi yiya ɗon tan miilo.
A nanaali habaru on naatoy ɗum no?
Iri habaru oyano?
Ñawgu ngu woni wora himɓe dalleeɗi yaasi fuu ngu yettoyke e daggari men.
Haa, iya ɗon haal dow coronavirus no?
Ey mana,
menen maagu yettike ɗo to amen, amman no woodi neɗɗo no waɗata hese e maggu.
Aha, hokkam ɓeydaare dow majjum.
Lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu, neɗɗo loota juuɗe muɗum e makaataare faɗe laaɓa. Neɗɗo de no ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum, ɗon ma loota juuɗe maaɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere no kibinaane nder buuri loota juuɗe maaɗa. Kakkile memude gite hinere imma hunnuko, gatte metar goto hakkunde moɗon e neɗɗo. Ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin, looton juuɗe moɗon, boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo, loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum. Ɗale natugo nder jama'aare, ustire dille dille.
A'a, to noy o anta kogal ɓiyan kenan?
Banniraawo, miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa.
E gonga ma, jam ɓonna am ɓuri komay. Mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hami batana bannira e amma.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Non wontiri joni ni e yewtere men pinno hande haaltana haalɗatol lokkemi ɗiɗi e jeɗɗi jeyagol e fannen talki sere leydi men Niger haali haala neɗɗo muyɗo wattude kulle goɗɗom e nder garowal kasu, laato ceede, laato drog. Neɗɗo gonɗo e kasu odu konan wala fu no waɗa wurtinde kulle goɗɗe e nder garowal kasu ngal. Nani ko fande madan goje e maymona gazibo, goto e carɗoɓe leydi men Niger, haalani balki sahami dow fi o komin pirte fulfulde.
Neɗɗo fu tefi hokkude kasunke goɗɗum, mane kasujo fu tefi nannude ma wurtinde goɗɗum nder garowal kasu, ko wana hawjiɗo kasu ɓen hokki lawol no jukkete yeru no talki sariya nde siri. Carɗo madame goje maymona gesibo famminiri hanoni.
La remise d'objet au détenu est une infraction.
Kokkol kasunke hune yo basi non ko neɗɗo wawi nanganede. Yeru no ɗattol keme ɗiɗi e jeɗɗi ngol talki séri a leydi wiiri. De saro na sakike wonanima nder kasu. Seni a tefi wattude ceede kullegon na jaram nder garowal kasugal, wala e lawol nder kasu e ɓen. De jomum nangama no yahan kasu. Nonnon du nangaɗo kasu fu tefi wurtinde kullegon le garowal kasu, wala e lawol. Ko an jaɗo ƴewoyde mum latanimo haɓɓidane na suudu séri a tokki jomum. Seni neɗɗo no wodi saro gonɗo nder kaso. Taw ko hokkete ɗum hanana wittarade to kawjiɗo kaso on. A wowta du hoƴƴi ceede ɗuɗɗe hokkoyde kasujo on. Ko hana kawjiɗo kaso on no famuno. Seni oɗon godi o hokkoton kasujo sedde ɗum ƴeewa gina fama ɗumen gan denako kasuɓe ɓen. Woɗi haɗama kaɓorɗe gatte nder jungo nangaɗo kaso le garowal kasugal, mane hokkude jomum téléphone. Ɗum ɗo kono haɗa no sarusu kawjiɗo filla garowal kaso on kan hokkata lawol. Ko hunde fu nanne nder garowal kaso on. Denne neɗɗo fu nanga no watta goɗɗum nder garowal kaso na nangi
en train de faire entrer des choses, vous risquerez une peine de prison.
Seni kasujo ma sogeru garde maɓɓi goɗɗo no tefa hokkude kasujo goɗɗum, noyi ɗum laato?
Garde
on anninta suudu séri a ɗum gam garuje kaso ɗen. Ministére kawjine suudu séri a hawjetene de ni on yi'i hunde ko wala e lawol no waɗe nder garowal kasugal gam denago himɓe. Baade a hana kasujo na a wana sojeru garde no, aɗa jeeyi haalu noyde hooreɓe ɓen.
Jukkugol hengole ɗum hoƴante.
Si a maɓɓama aɗa hokka kasujo téléphone wattude malfa ma drogue nder garowal kaso. On ɗon no wawi nangeɗo kaso lebbi tati yaade hitane. Woɗi jukke du ujunaje ɗiɗi yaade ujunaje lasso. Ko wanyante gonnati nde a hinnaki du a nata e nden garowal kasugal hanomo kasujo mo tefi diɗɗa waɗude haɓɓidane nde.
E dow ɗum woni ko habaruji e fulfulde tili hannde. Seni elen jon kammo e leydi hewtina en jaango to nanta habaruji e fulfulde. Assalamu aleykum, mbaɗen to jam waɗa.